Tiki nae hine tamaki te wai tapunu ina tāne tāne te wai ora tāne miro inga tāne koa koa whakohongi a mai a pūranga e tae mā ororo i a mai O toki ki a karu te ke moko hau hau te poko manu tāwhi o rangi ko pau pau te rangi hapa e tiara te kakau o te hoe ko hau hau te rangi nānara to wakatai nui i whakakau i a tamate a kai ariki i kakari ai a hoturo a ngāta ngāta i whakakau Kariririka mamma Ki te taura ki a mata Toro hi atu te tūmata Toro kai uta te pū I kotia ai ko hina uri ka moi Tini rau ko te tahe he atua He tangata te kauru kotia Rata ware tua tua noa koe Toro puku te patunga o kohi tinui e Raka whakatau po tiki tākina te tongi kura Ko te ākinga o te mea nui Kata tūkai runga i a koe Riwaru tia te waka kara tatahi korua ki runga E unge a kue.